Hello, it's Liza
G Records.
Baby, I'm sorry. Sorry for the things I did for you. Sorry. Sorry for the things I failed to do. Baby, bado nakupenda. You are my number one. Uje kwangu tule tunda. You are my embrace. Dogo ndogo sito winda, baby girl. You are my everything.
Cheki baby bado. Isha data ndani yako nimeganda kwa kumaramia. Usisonge kando. Nina mingi ya kuliwaza na mingi ya kufurahia. Penzi langu kwako. Hisia zako kwako baby nisha data lia.
Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani chingi changa. Pia ni nani sumbua. Mbona baby unani chingi changa. Pia ni nani sumbua.
Kwani Mungu ndiye anajua. Mungu wangu alali. Kuna siku atatunyeshea baraka kama mvua. Penzi langu kali. Na kupenda yangu yote bibi hata wewe wajua.
Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani chingi changa. Pia unani sumbua. Mbona baby unani chingi changa. Pia unani sumbua.
Wajifanya ya kwamba wameokoka. Tukikosana na bibi ndio hao wamtaka. Bila gani mwaisoma na mbezi wangu mwamtaka. Badala ya kuniombea mwasidi kunichomea. Kama ni nyamuna utu nombe shima kwa wa Kristo.
Badala ya kuniombea mwasidi kunichomea. Kama ni nyamuna utu nombe shima kwa wa Kristo. Beshima.
Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani chingi changa. Pia ni nani sumbua. Mbona baby unani chingi changa. Pia ni nani sumbua. Mbona baby unani. Mbona baby unani chingi. Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani chingi changa chingi changa chingi changa chingi changa chingi. Mbona baby unani. Pia ni nani sumbua. Mbona baby unani chingi changa. Sumbua.